afidepi mazombenya wozinda mioyo ya antu wa muAfrika kuzera mukadaulo wafufuza zintu mwa makono kolimbikisa mapulani ndi zondondomeko indeza chitu kukoma ikwa muAfrika imeneyi ndiyo ntchito yathu imeneyi ndiyo ntchito yathu.
Development, inclusive economic growth, environment and climate change, governance and accountability, population dynamics and demographic dividend.
Afidepi, mazombe. Wozinda mioyo ya antu wa muAfrika kuzera mukadaulo wafufuza zintu mwa makono kulimbikisa mapulani ndi zondondomeko indeza chitu kukoma ikwa muAfrika imeneyi ndiyo ntchito yathu imeneyi ndiyo ntchito yathu.
Afya na elimu ukuwaji wa uchumi ana ujumuisha ila moja mabadiliko yaliyanga na mazingira na utwala na uwajibikaji.
Afidepi mazombenya wazinda mioyo ya antu wa muAfrika kuzera mukadaulo wafufuza zintu mwa makono kulimbikisa mapulani ndi zondondomeko indeza chitu kukoma ikwa muAfrika imeneyi ndiyo ntchito yathu imeneyi ndiyo ntchito yathu. Afidepi, mazombenya wozinda mioyo ya antu wa muAfrika kuzera mukadaulo wafufuza zintu mwa makono kulimbikisa mapulani ndi zondondomeko indeza chitu kukoma ikwa muAfrika imeneyi ndiyo ntchito yathu 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 imeneyi ndiyo ntchito yathu.
Oh, my dog. This is so strong.